Was that enough?
Chibi!
Unanifanya na wehuka, umezidisha kipimo. Nishike nisije anguka, hayaogopa mashimo. Niazima mezunguka, kama wewe hayumo. Unipe papa mamigebuka, nakombeleza umo. Ai, asema ntakupo kitakacho maibu. Na kama michezo kikubwa minifumbe macho aibu.
Kama ni dozi we mseto, kama ni tunda we ni apple, kama mapenzi sekweto, navutia haswa unanifanjo keto. Kama ni dozi we mseto, kama ni tunda we ni apple, kama mapenzi sekweto, navutia haswa unanifanjo keto.
Umoyo, moyo shapena, sioni wengine pakwe meridhika na we. Moyo shapena, sioni wengine pakwe. Umoyo, moyo shapena, sioni wengine pakwe meridhika na we.
Nipa joto, pata fadhari kwenye changamoto. Weki mwali ndo wangu wandoto. Nikipuna kamali nkupe maukoto. Kwako sina ujanja, niko lege lege.
Lege lege.
Unanichanganya ukivaa kanga, nyuma nebe nebe.
Lebe nebe.
Weka mziki ucheze na msela, niku bebe bebe.
Bebe bebe.
Washa taa, tegesha kamera, tuwakate ngebe. Kama ni dozi we mseto, kama ni tunda we ni apple, kama mapenzi sekweto, navutia haswa unanifanjo keto. Kama ni dozi we mseto, kama ni tunda we ni apple, kama mapenzi sekweto, navutia haswa unanifanjo keto.
Umoyo, moyo shapena, sioni wengine pakwe meridhika na we. Moyo shapena, sioni wengine pakwe. Umoyo, moyo shapena, sioni wengine pakwe meridhika na we. Moyo shapena, sioni wengine pakwe.
Ogolenga ni janango, alindogo awelelo. Oni haga gode mango, nulubato seke shingelo. Mwaniki ule nsoka, onichana nincha pya masala. African beauty girl, pamoyo kwa peko tenzela ela. Mayo, dulu yumbe na kuine mpishi kolo shane. Na kuita hidi na kukutimizia, kima oba na bane.
Kama ni dozi we mseto,
mayo.
Kama ni tunda we ni apple, kama mapenzi sekweto, navutia haswa unanifanjo keto.
Nolo yane,
nolo ya kutoka,
hey, hey.
Na dubo na kaha kuja.
Moyo kwane,
nolo ya kutoka,
hey, hey.
Na dubo na kaha kuja.